dhismuhu masaajidka waalideen oo la ka dhisay xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa mar kale laga shidiyay kureedda mudulaha agaasimaaye sidii loo bilaabo lahaayaa. Walibana munaasabadda shidiyaha gobro ku hayay wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta culimaadiin iyo qeybashal duuga ee bulshada xaafaddaasaya onko horeyntii iyo waliba ku hadalay shidiyaha dhismo masaajid waalideena walibana sharaxad ku biyaya culimada gacanta ku haytiya dhismo masaajidka iyo ana bulshada muslimiinta aan ka baaqin iyo ku qayb qaadan dhismo masaajid waalideena
furitaanka ama aasaaska bilowgii masjid al-waalidayn ee xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo ka yaala masaajidka way la dhagax dhigay bilii koowaad ama January 2020 waagaas ilaa tan abaabul shiil ka jari sadelin dhisfaday iyo way ilaahay nawaafajiyay inuu bilaawna
masjidkan soo naarqahayna xaafadda Wadajir asal qaantii asal qaanga laazim raayib badan madax bahay dad badan raayiye iyo talab badan habati ya masjidkii jiingada hayaynay la dumi ya qorshe habati waan eediyadan kama hadaya xaafadda halgankii wada juhdig iyo wada mashaayir bi ruwaan juhdada wadaan oo walbarashada haatoy haga way gelinta bulshada loo ay geli haatoy eed iyo idan ka faraxsanayn khaasatan akhuna al-fadil sheekh abdullah muallim ali eed iyo idan barakeysinye may laha masjidkan kan dadkii aasaasi ilankii hadda insha allah taala juhdu ku biyay anni wal ka bilaaw sidii sheegay hadda la sheegay kun lor shaminda lankii hadda ka bilaaw lanseelang ma ilaahay subhanahu wa ta'ala siin horajeen barakaay lankas raayi ka darsada ay liyasnay lankas wal ka darsadooy masjidkan kan ay insha allah ta'ala may rajeena an qariibin ani insha allah ta'ala maalinta furaw qoyna yar rajeena dhatuuna may fadaana ani dhisma dhisni surugna oo mutamaydana insha allah ta'ala halku qayb gaadoy juhdi halka biyoy lankasta naaragahay masjidka argahaytan hadda aasaasi la qodahay san insha allah mudaba gal ku fadahay oo isku seenay walan koona to dhis karo hadii dad ahlu iimaan ah hol qaban lahala
dalika rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maylaya man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna bulshada islaamka masajid qiimaha san ka fadi ilaahayna subhanahu wa ta'ala may buu meelo san ka jeeli waaye masajida may amiraya dadki iman kale inama ya'muru masajid allahi amana billahi wal yawm al akhir marka insha allah taala masjid al walidain hafadun wada jir eed iyo dalan ku qayb gaadadoy lankasta oo muslim ah wa meelo sadaqada oo sadaqada jaariyada lagu helo waaye in yani masajida la dhisa ila ma tabnu adama in qata amaluhu illa min thalath maiku mid ay tahay sadaqatin jariya sadaqada jariyada waa meelun waa ma dhamaadasa
wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta oo qaafta koonfur galbeed Aadan Bare oo munaasabada hadalka ku jeediyay culimada kadiir galiya howlad dhismo masaajidka waliba nadiiniga kale uu sa ka bogaadiyay in uu qayb ku naga dhan dhismo masaajidul waalideena
waa arimo ku beeshale ceedan fayle banki islaamiga qalbiga hejidaasa tan qaybtaasa ku midata insha allah ma isin ku rajeynaa inay meeli san hadduu wadaan ku sii wadaan wasaaradda waqafta diinta cid kasta oo qeyraad oo kala suubiyaasa garab teeganta teeganta walaay tabartii la qobadaas afii diin wali haadan marka insha allah arintan horta arin wasaaradda hadhow ay soo marka may laha dadka islaamka meel ka soo roogdo reeko far galbeed haadeen dad kale haadoy inay masaajidkan qayb lagu jeesado